King's Love in production. We no fear them. Cody Flow production. Bonnie Vazita. I'm a Felica. The Lilico Boca still. I go mad at them. I go mad at them. Bati Vamo Kuaba TTZ. Bati Wando Kamu. Never Tireka Kuaba TTZ. Bacha, bachi wandu kamu, bachi vamu kuwaba titizi. Bacha, bachi wandu kamu, nebatireka ukuwaba titizi. Bacha, bachi wandu kamu, bachi vamu kuwaba titizi. Bacha, nebatireka kamu. Bachireka ukuwaba titizi. Tande kwa tuwa chitandika nabo. Ela nepula ni tuwazi kuwa nabo. Katuwa la chikuwa tetu gavani nabo. Na ye, iwe cha siva sivamu. Hava singo obu njiva chidukamu. Petuale mela kwetu manji tulino kutuka. Maloko matalo mumu kama tevi tutisa. Kuvachi ya tuwa tu manji tulino kukwata. Gavanji teva tuwa gava.
Tuchimanyi.
Detukula teva bimatira.
Tuchimanyi.
Na ye nga tevi banyumi.
Tuchimanyi. Tuchimanyi.
Bacha, bachi wandu kamu, bachi vamu kuwaba titizi. Bacha, bachi wandu kamu, nebatireka ukuwaba titizi. Bacha, bachi wandu kamu, bachi vamu kuwaba titizi. Bacha, nebatireka kamu, bachireka ukuwaba titizi. Chitandika muwa mwesunga, bachi bachi ganyenga mwesunda. Mwala mkwa seche mwapanga, itopo wa imbela newechukamu. Okolo manyelu lechalumu. Elolu solinda nuchiko wamu. Utambude totu kajogenda. Avalala nebabita na katemba. Yade ya chintu chicha kutemu.
Tachetia.
Emili moji kaluviemu.
Tachetia.
Abogesika abogene vacha.
Tachetia. Tachetia. Bali malate.
Bacha. Bachi wandu kamu. Bachi vamu kuwaba titizi. Bacha. Bachi wandu kamu. Nebatireka ukuwaba titizi. Bacha. Bachi wandu kamu. Bachi vamu kuwaba titizi. Bacha. Nebachi duka. Bachi reka ukuwaba titizi. Babylon them one stop away. Them a kwan chat on this way. King's Love in production no. Agamosh check file. Expert he go file. Greta what's up for unity. Them try but they can't stop we. I'm a feeling cause the boys tell me. Kwa tomati rabye tukula.
Wacha.
Muziki wa Uganda takukolela.
Wacha.
Iche emu saba tusaba kaja.
Kocha.
Atewe tukaba wate mukola.
Wacha.
Toya gali saba lala mikisa.
Wacha.
Ulia kisa kochi kuisa bubi.
Wacha.
Na kusinga ko omula babubi.
Wacha.
Wacha. Wacha. Wacha.
Bacha. Bachi wandu kamu. Bachi vamu kuwaba titizi. Bacha. Bachi wandu kamu. Nebatireka ukuwaba titizi. Bacha. Bachi wandu kamu. Bachi vamu kuwaba titizi. Bacha. Nebachi dukamu. Bachi reka ukuwaba titizi. Bacha. Bachi wandu kamu. Bachi vamu kuwaba titizi. Bacha. Bachi wandu kamu. Nebachi reka ukuwaba titizi. Bacha. Bachi wandu kamu. Bachi vamu kuwaba titizi. Bacha. Nebachi dukamu. Bachi reka ukuwaba titizi. Bacha.